मौज सुन जुआ उन्हें
kando kuwa player kaki tambo nisha kwa mastaki hita tuku bebe kama pick up ni kupeleke kulenka kwa wazazi wetu pick up na baraka bila break up jueni wangu only the only mina jali you're the one I wanna marry in front of everybody and I make you be my wife na mimi wako hadi bila hata pinga mizi tuwe moja kashilingi ni kuse na benzi bigi tuwe kama mike niki ice unajua Tachukua
yote
wakikutamani na walipua
wote
you're my one and only si mjua na wakinitamani wewe ngoma pua namba 1 ongeza 4 hizo nyota 5 aki 66 na mchore shanga 7 figa namba 8 nipandishe cloud 9 10 kwa 10 mami nishakamilisha
mwanae